women, they like this.
Like this.
They gon' love this.
Shit.
Knock, knock.
Jizzle.
You already know who it is, man.
You already know. Uh-huh. Yeah.
Tell them.
Songa. Haijalishi unapitia mangapi. Haijalishi uko porini hama town. Bomba mambo keda flesh wana haminia. Stay focused, onyeshe sumbua dunia. Yani kuliko hata waribio dhania. Ila ya kenda kombo zilisha kuzingatia. Dirisha la kupitia ni dogo ila ndonjia. Ina kurudi nyuma, ina kufagiria. Bamba nyuka chana mambo ya kutoka simple. Panya ndaliro mpaka watu wakuita ditos. Babu wasipoteze sasa chapa kaza. Tambele ya thuruba, tambele ya mtushaza. Usifunje na azu watu wananena kwa lugha. Nachotakiwa kumbuka kila jambo lina muda. Oh shit, can't believe I forgot to tell you this. Punguza pombe na ujifunze kupiga tizi. Akili kiwa safi wezi toka kwenye chaki. Umtezo itaja sila.
Songa mbe.
Vikwazo ni vingi ila stay on track. Life na street no doubt kupambane za mass. Dema shika namba moja usikubali kwa last. Usikache tamaa hata kama hawatak. Kaza moyo songa bele ila zinga chanya card. Stay focused ya ima muda unakwenda cast. Yuwa mungu yupo na well so usiwa na was. Weni biti bilgo mambukizwa HIV. Huu siya mwisho wa maisha I know how you feel. Usikache tamaa mshukulu mungu for real. Kuna wengine wana cancer but they're standing still. Weni underground rapper real MC. Unataka kuwa sawa unaikane kwa TV. Usife moyo calls out ungeza B.